or maybe.
Yeah, you know what? It's DJ 7, man. Worldwide, baby.
As you know, tuna waka. Nama demo kali, tuna chapa. Kuna Hennessy, kuna baba. Nachunga ili mnari tuna waka.
Tuna waka, waka 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 tuna waka. 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 Tuna waka.
Manyange matume timba yechu yechu. Nataka we mumeni tongozi ya sepetu. Atuna body tuko tunafanya yetu. Mdogo mdogo tunafwesha mtani kwetu, yeah. Kama tuko kwa madiba, tunafuatisha misiba. Ukitukusa ni miba, wanataka kuni iba. Oh no no no, nipeni zo shikamo. Mani mani ya wamo, tuwezi kushiba minyo, yeah. Sipangi nafanya nachopenda. Nanukisha mtani kama chemba. Maisha yangu yanato udendo. Toto line online kama mlenda. Naza maklub na bonga na shpapi. Nje wana manushkana mashati. Bigi pande zote kama samaki. Oh yeah, wana tamaki. Wana nisaka ila wani party. Kila mwezi tunabonga la party. Kuma duniani kwa chati. Sije na gwanda za kaki.
As you know, tunawaka. Na mademo kali, tunachapa. Kuna Hennessy, kuna baba. Na chunga ili mnari tunawaka.
Tuna waka, waka 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 tuna waka. 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 Tuna waka.
No fake song, got my friends with me. Mi mtoto town, sijava mia mjini. We mshamba, utanambia nini? Got a 99 problems, nana bow. Nasa chiku bow. Wenzako tu, we take it, tunakimbizana. Kiona misha, zile weki, tunajichanganya. Tukipata, tunaweka, tunadhikusanya. Tunarusha, you are no feel free, mana. Atuna shida, win-win right now. Ring. Check your chains, ring right now. Uyo mweze like a mean queens right now. We be show, me na make shillings right now. Tuna show love, tupu na your own safi, you know. Talking deals, apo sawa, tuna waka, we know. Ukitona na bunduki, tusha waka, we know. Huko kote, tuna waka, tuna simia, kino. As you know, tuna waka. Na mademo kali, tuna chapa. Kuna Hennessy, kuna baba. Nachunga ili mnari tuna waka.
Tuna waka, waka waka waka.